something play at the back.
Spike Diana.
Kubira kasimu after party, sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday, ni party ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop de. When do ufanya mina imba bila top de. No spear kuingia kiatu yako bila socks. So get down to business, susare my talks.
Baby wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 today,
Mwakua kulegeza, ukibembeleza. Jalu na niweza, kwa tebolu na meza. Duplicate na teleza.
Bampa kubampa, motima kumotima, hey. Ubachira, ubachira, hey. Ubikola, ubalina, hey. Baby, wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata, yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata, yeah. Squeeze me tighter, my baby, hakuna matata, yeah.
Umetoka kitchen, tumefina. Nataka ni mukate ya little China. Galiko tight, macho ya muchina, eh. Price the bill, tuniite gaina.
Kubira kasimu after party, sitaki mawazo sinilete. Today ni Friday, ni party ya your body, yeah.
So mina we police bila we si wezi cop de. When do ufanya mina imba bila top de. No spear kuingia kiatu yako bila socks. So get down to business, susare my talks.
Baby wapo tuzo tokunywa ngoro mpone nyota.
Ubisana.
Maybe let's make some time, I make love business.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.
Mkuje, 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 mkuje.
Ubisana.
Today, 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 baby.
Ubisana.